kuweza tena nikizidisha alalambi ya koleza nikitaka kusitish alalambi ya ongeza japo imethibitisha ila itampoteza ikipanda ni bala ikishuka na hatari asijepata madhara. Taka namba sukari, ay sugar sukari, sukari, ay sugar sukari, sukari, sugar sukari, sukari, ay sugar sukari na pati. Tafune ngaja ngaja we chakua maya chakua ujibusti na karanga wewe tuliza na kitumbu haila yadhari na manyanga usije ukaugua man ikipanda ni bala ikishuka na hatari sije pata madhara. Ay sukari, ay sugar sukari, sukari, ay sugar sukari, sukari, sugar sukari, ay sukari, ay sugar sukari na mbatia, hey na mbatia. Nimroge kwanini kasha nogeo udambu wa sukari ni tamu kalea zingifuri zingifuri mumeo yohale gani nimemjengea nyumba mimi utamundani kwandani kweli ana tumbo kubwa mana kwa kula haweze kanida damboa. We damboa, halua halua, ay, we damboa, nasema da damboa, digi digi, yeah. We damboa, inama kama mafua, kiguru janyua. So now, since we are at the end of the live, I wanna introduce my beautiful, amazing, talented bandmates. Let's go, Neema 20.